studio tamani.
Jam wale moro hedi be kabaruji acci covid studio tamani nyalom hando min garam min landindro e docteur Kodjo Hamsetou Cissé gollo su doktororo kati kedden ko mo jabido landi amen di.
Allo docteur.
Yalla nyandude acid goto na way waytude na do nyaw covid 19 wona.
Nyamdu ndu ka rabata ka sini on jama o don nyamda neddo goto won e mon mo ngi nyaw o woni mon jom darek ana dojja na ana ila ana woni lemo wala fuko rentori dun ana way lata sababu fa danya morabi.
Bonjour docteur.
Na torade ka goti hono fana ngiti mustero hala na camera ana way wayti de neddo nyaw covid 19 on
contamination à la covid 19.
Si le virus se trouve
tiningi nyaw ana takki e uditirde bafe do camera ngaji na e bikki mo nawtor todo dum ana way latat sababu fa nyaw o harabo dum wiete arabe ndirgol tawe o memondiray neddo mo ngi nyaw o woni mudum sini mimi kakul neddo goddo nawtirino tawe teddina e dabreji biade ana ndena di dum ana way latat sababu fa rabo goddo
transmettre la maladie.
Bonjour docteur.
Ana hala saatu mide sukabe nyaw covid 19 o yetaake mudo yalla be baawi wayti de yimbe nyaw on
gonga sukabe non e bayraabude ge nyaw o tawede wala fu ko be mat e caldi mabbe fay si tawa ge nyaw o won e mabbe ka nyaw o won e mabbe e bay raabude mo dun saabi ko buri hewde fu mawbe buri yede e mubben dina sukabe neno sini ge nyaw o won e mabbe e bay raabude.
Allo docteur.
Wam kulti nobe wiide wulare ana wara ge nyaw. Ko dum saabi tawede wulare hande ne fu mide tayko wiide adadu nyawbe covid 19 ana wondi beeda.
Wala fu horngo ngadango kulti ngu wiide wulare ana wara ge nyaw o. Sine wiama wulare wana degree ngaji 94 ko woni le mali. Wulare ana wa jattede fa degree ngaji 97 yaade ko buri 97 kunne hiyetaake to men do. Wana wulare degree ngaji 94 way warde nyaw o. Ko mbawmi wiide re mba jukki nde waddi horngoji darde yala wulare ana way torude nyaw o.
Docteur Kodjo a jarama sane do jabaade dido landi do kaddetene kabaruji meden jowidi do nyaw coronavirus tinno don de won dati biya di ko yimbeele humini be kabar cellal gonde halanten nyaloma handeno.